Umoja Music.
I'm at zenbury.com. Super vibes.
It just adds personality.
Sono baby tamasekele rai Chiko ndi chako balibe olesa Ziwa zoti chimaseke mera Ndi makukonda osafinyika Siningalole uzefutika Muti mwamako ndi kalanzika Olo zitafuta siza sanzika Tizi kondana, tizi velana Mpaka siku lobe la yawe Tizi kondana, tizi velana Ndi paselapu yako ndi lawe Iwe tamaseke Zajigoni nifuna ndisimbe lelo Kakazi kajikuda kachafrikai Kwa makolo wako baby tikafikai Asanji ya kakwele kuchitipai Zomu ndiku nena pano inisichitika Yababu mchiko ndikoma Doiwe kumago kumana ndizoko mate Kubwela kwa iwe kwa pangisa timo wanga kuti ukale woko ndwa Iwe tamaseka
zenbury.com